Wadao mko ready kuona magic? Aya basi, msi blink juu tumefungulia magic na Maisha Magic Plus. Maisha Magic Plus is now on DSTV Access Channel 163 and GoTV Plus Channel 3.